abantu mwena mbagala nyo mulinya lya mukama maneja wekulu eyantumye erimu abantu be yaliko wano kunsi yabalamu bangi kumwe bamugaana era bamukwata ne bakomerera nafa nazuukira mukama bwe yali adda mu ggulu gy'asibuka n'atusuubiza yazeeyo okutegeka abali wangula nje tulibeera yekuba amazima n'obulamu eri bonna abantu mu nsi ye paasipooti gy'okozesa okuyingira eggulu nga bw'oba ne viza n'oba mugumu okuyingira ensi ze weetaaga mu ggulu yesu yakuyisaawo kale musembeze obudde bwe nnina butonona nnyo ate nga bingi bye yantumye yaŋŋambye bino by'ebimu ku biibaayo sirika nkulojere mama walibaayo okuyimba ey'omu ggulu walibaayo okusanyuka ewa mukama walibaayo okukumba ffenna banunule walibaayo okutikkirwa engule nga tuwangudde walibaayo ebirungi byonna bye twagala tuliba musanyu jjelele eye wa Katonda wangu nalabye alina pulani nene ddala eri eyalokoka okuva ng'okyali mbulamu bwensi paka kuyingira ggulu bweno ku nsi tulirya kikumi ne muggulu bwe kityo si mwana wa muntu okulimba oba okwejjusa wano waaliwo ensi ennungi gye yasuubiza ekulukuta amato mubisi gw'enjuki eri abanunule bwe nsi yonna n'okujjula kwayo bya mukama yennanyini ffeeza ne zaabu abantu bonna bye bettanira yeyasuubiza eggulu gye tulibeera abanunule era ye yasuubiza nabuna obugagga obw'okunsi naye eno y'engeri gye weegatta kwaba bayingira eggulu okkiriza yesu n'oyatula n'akamwa ko nti ndokose walibaayo okuyimba ey'omu bannaye walibaayo okusanyuka